mukanyomero kaffe omuvubuka ne teknolojia tutunulide teknolojia olw'okuteekesa mu nkola etteeka lya copyright. Omusasi waffe David Chiengo alina ebisingawo.
Ensonga ya copyright obwannannyini ku biyiiya erudde nga yemulugunyisibwako bannabitone bangi. Palamenti bw'ekyo n'ekibakolera bwe yakola ennongoosereza mu tteeka erya copyright and neighboring rights era omukulembeze w'eggwanga yaliteddeko omukono gye buvuddeko. Bangi babadde beebuuza etteeka lino ligenda kuteekebwa litya mu nkola abayimbi okufunamu tekinologiya wano w'ajjira. Akuuma akakoleddwa bannansi ba kuno ke baatumye Nnyange keetoolovu mu ndabika era kaliko n'ekifaananyi ky'ekinyonyi kimanyiddwa nga Nnyange mu kkala zaaki enjeru. Akuuma kano kekagenda okuteekebwa mu nzirizanyibwa mu music ow'okufunamu ensimbi okugeza ng'amabaala, emikutu gy'amawulire, hotel wamu n'ebifo ebirala bingi. Akuuma kano omulimu gwako gwa kuketta enkozesa n'enzannyo ya music mu kifo ekyo era bikakuteeka biweereza butereevu ku kifo oba ku kitebe ekikulu ekyawamu ekinaaba kiteereddwawo okukunganyizibwako ebyo ebikwatiddwa obuuma buno. Era wano we bajja okusinziira okumanya oluyimba lwa Jjamagundi lwazannyibwa emirundi ebiri mu mwezi oba mu mwaka oluvannyuma lwa mukwasa omutemwa gwe oguvudde mu ntuyize. Abayimbi era baludde nga beemulugunya ku kitongole kya UPRS ekibadde kikola omulimu gw'okubasololeza ensimbi zaabwe. Ng'abamu beebuuza engeri ekitongole kino gye kikuŋŋaanyamu ensimbi ne tekinologiya gwe kikozesa abangi bwe baalinako akabuuza. Kale nno mu nnongoosereza ezaakoleddwa mu tteeka lino erya copyright waliwo ebitongole ebirina okukuŋŋaanya ensimbi zino n'okuzigabanya mu mannyinizo era ebitongole bino nabyo birina okubeera nga biwandiise era nga bimanyiddwa mu bitabo bya gavumenti. Obuuma buno bwatandise dda okubunyisibwa mu mifo eby'enjawulo okusobozesa bannabitone okuganyulwa mu ntuuyo zaabwe wabula tekinnamanyika oba obuuma buno bunasobola okumalako mu kugusa omulimu guno. Twogera ku Nnyange, kyasa kya tekinologiya. Nze Kiyengo David.